undunankulu wesifunda ubaba Macingwane, imindeni yonke elasekelwe, abantu ababathandayo, izihlobo, abantwana, omama, obaba, bese ngilingelela abefundisi nabo abazosiduduza, ngilingelele amakhosi akhona la ehamba nenkosi ephethe umnyango wamakhosi la nkosi yasemadingeni, ngilingelele abaphethe iminyango ehlukahlukene esifundeni namameya akhona namalunga ephalamende akhona, amakhansela, nathi sonke nje esikhona la, nabasebenza kuhulumeni, imiphakathi, ngibingelele ngokukhulu ukuhlonipha. Silana nje ngento eyodwa, ukuzoduduza, ukuzothi sizwelana nani, nathi lobuhlungu siyabuzwa. Njengoba sonke sasazi ukuthi sizofika, kuzofika iPhasika, lifike lidlule, wonke umuntu enamaplani, kodwa amaplani akaNkulunkulu ayehlukile. Siwuhulumeni-ke sithi njengoba sibonga futhi kumongameli ukuthi usenzile ukuthi sibe nophawu lukazwelonke olukhombisayo ukuthi iSouth Africa iyazwelana nokwenzekile, sizilile sisonke siyisizwe njengoba ne-flag lethu lingakho phezulu. Uhulumeni-ke kufanele ukuthi abambisane nemindeni njengoba isazoya iyobeka izithandwa zayo. Ibambisane futhi nemindeni ngoba abasele, basele hayi nje entsungwini, abanye bamukelwe imizi, abanazo iy'ndawo zokuhlala. Uhulumeni-ke njengohulumeni okhathalayo obathandayo abantu kufanele ukuthi ahlale ebambisene nani. Inkulumo-ke ephelele izothulwa ngumfowethu omncane uJube yena ungqongqoshe wakaKhomba. Kodwa-ke engifisa nje ukuniduduza ngawo, engicela sibheke uRomans chapter 8 verse 35. Yini engangehlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Ukufa, ukugula, indlala, imbandezelo, akukho okungahlukanisa noNkulunkulu ohlala enathi. Nalesimo-ke esikhona esibhekene naso asingasihlukanisi noNkulunkulu. Asihlale sithembele yena ukuthi uzoba nathi kububi, uyophinde futhi alidlulise lelifu. Bese kufika isikhathi lapho sothi masibacabanga laba abasishiyile, sicabange izinto ebesizenza nabo, izinto ebezizinhle, isikhathi esizichithe nabo. Thembela kuyena-ke uNkulunkulu ukuthi uyena ozosibopha amanxeba adlulise le ndebe. Ngiyabonga.